Yesu ya tumye inumaze ebyiri mu mudugudu mu cyumba cyo hejuru gutegura ibya Pasika. Yashushanyaga urupfu rwa Yesu Kristo.
Yesu yenda amazi atangira kuba zibirenge nuko pe tero weni abyemera.
Yenda amazi atangira kuba zibirenge nuko pe tero weni abyemera.
Yesu awaza igitepetero kwanga ko ubweya niyogere zibirenge.
Yenda amazi atangira kuba zibirenge nuko pe tero weni abyemera.
Urya petero yarazi ko ari buzumuja nyuma tu urwa nokozwa na Yesu.
Yenda amazi atangira kuba zibirenge nuko pe tero weni abyemera. Amaze kuho zibirenge yabwiye inumaze kumutimu shushanya umubiri ubatangiwe. Yababwiye ko yamaze kugambanirwa.
Gira kumanyagura.
Yesu afata umutimara ushimira nyumata gira kumanyagura.
Maze ahuwa inumazara zibwira ati mwese mwa kire maze dusangire.
Yesu afata umutimara ushimira nyumata gira kumanyagura.
Aravuga ati namaze kugamba nirwanu waturibu urizino kimumbe.
Yesu afata umutimara ushimira nyumata gira kumanyagura. Yafashe igikombe cya divaya araba ngo basangire. Yaramaraso ya Yesu va kubwa benshi.
Afata igikombe aragishimira ati mwa kire maze munywe mwese.
Yesu afata igikombe aragishimira ati mwa kire maze munywe mwese.
Iyi divayi shushanya ma raso yanjye ngiye kumenera ku musaraba.
Yesu afata igikombe gishimira ati mwa kire maze munywe mwese.
Bararirimba barasenga bajya ku musozi wa era yo no gusaba imbaraga.
Yesu afata igikombe gishimira ati mwa kire maze munywe mwese. Gamba ni Yesu mwijoro kwa Kayafa Yuda weya raziko Yesu Kristo ari utsinde ya tunguwe no kubona bafashe Yesu
Tangira kumuba baza
Yuda yazanye abasirikare babafate Yesu ba Tangira kumuba baza
Yuda oye Yesu amujanye ahera kwa Fatuma duro ajya kwiyahura
Yuda yazanye abasirikare babafate Yesu ba Tangira kumuba baza
Wifunguro
ryera tu banze twisuzume twese no gufuka matukinira tuga tekereza kumara so yasheshigorogota no gufuka matukinira tuga tekereza kumara so yasheshigorogota